zilipo anza. Sikujua itakuja ni kwaza. Nilidhani hatimaye mimi nimepata jiko. Nakumbuka mama hakuwahi kukubali, katu wakanikataza. Ila mapenzi yangu kwako mimi kanifunga macho. Zile tribu za Dubai, leti za divai, human air za Mumbai furai. Kafla ukaanza kujimomba fai, nyumbani squeeze ukai, dara una ulagai. Sikutaka kubadilisha, ila ni kushawishi kwa upendo. Ije siku jikunyona wa mana, ila kila siku na shika tama. Penzi limegeuka supu, unanikuza pupu. Apa ipo fika mimi siwezi, kila siku nina shika tama.
Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lago nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. I am a penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. Sikutaka kubadilisha, ila ni kushawishi kwa upendo. Ije siku jikunyona wa mana, ila kila siku na shika tama. Penzi limegeuka supu, unaniguza pupu. Apa ipo fika mimi siwezi, kila siku nina shika tama.
Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. I am a penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me.